Awu noma kukuningi kuyisithithitha amakosting aphananga noma unenkingi inkingi ufihli phihli tofunga phaziya jump kakhohlisa Tana yami ngakhohlisa ngasalipi ungamlulo kephone phone ufuna into zakhe ulandlord nayo unesicephu lokhe khala ngokwa mawengane nayo ulindila faki imali ubaba Nase benka basace sebevele bangene bathatha ha uzongithola ngishayiza yeah benkinga za uzongithola ngishaya iphihli sho icinga nya uzongithola ngishayiza yeah nenkinga za uzongithola ngishaya iphihli sho icinga nya
Imina neza zala. Chu 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 chu. Yeah.